shana chamera, mutima gwange kwantunda. Nala bakala sene twala masima chichi chikuli munda. Nali manyi tunafune kula, kera muba wala ye kwa kuba. Ekitufu byonna byongamba bya bulimba, kati nkuguddemu. Watuma n'omubaka nnyabo, teyangamba tebyakuba wala nnyo. Kera kufolo n'enkisula, ebyomukwano byo byakulimba. Amazima kimanyi gakukaira, kegera byonompaira. Evuma olunaku lwe nakusanga ne nkugamba kino nkwagala. Amazima shana chamera, mutima gwange gwantunda. Nalaba kalaze ne ntwala amazima ekiki kikuli munda. Amazima shana chamera, mutima gwange gwantunda. Nalaba kalaze ne ntwala amazima ekiki kikuli munda. Bino ebigambo si byakulimba, sitera kuyomba njogedde amazima. Waliwo omuwala eyo eyantabudde nanjusa okuyomba. Namukwanala obulungi nnyabo, kera muwanze buli kalungi. Naye waliwo ate kati ebigambo byanjogerako gye sibeera. Omwesibako bwesibi, tamanyi tandabangako. Kale tekyali nnumye, naye kibi kyabampaayira. Nange kansabe Mukama Katonda, luli balumu nefuna singa. Amazima shana chamera, mutima gwange gwantunda. Nalaba kalaze ne ntwala amazima ekiki kikuli munda. Amazima shana chamera, mutima gwange gwantunda. Nalaba kalaze ne ntwala amazima ekiki kikuli munda. Kabuli choyogera chinsanyusa. Nayo kuva pena manye pisa zone bokola chite sichaseka. Nasigala kulaba mukubo, wenkusanga sikwefasa. Ere mberazo zekale zanema, ole bigambo byonkonjera. Sichigani oli mulungi, naye pisa za kunemesa. Ebigambo byogenda nkonjogerako, nga wenkusibako.